kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdul bata galgala kesa salama fulaka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsas kanara amma jil qaba akkanaltan ordofto kenya
kun torbanit guya sambata kadiat qopi dubarto taf matiti dubartootaaf maatii kanarraa keessatti shamarree kubbaa miillaa Ameerikaa kan DC Power jedhamuuf fidatamte kontiraata waggaa lamaa mallatteessite Loozaa Abarraa waliin gaaffiif deebii waahilli afaan Amaaraa Asmaamaa Kaasaa geggeesse dhiyeessina. Loozaa Abarraa kadhalatte godina kanbaataa Xambaarroo magaalaa Duraameetti ta'uu dubbatti. Duraameen magaalaa guddoo bulchiinsa godinichaa yoo ta'u magaalaa xiqqoo tokko ta'uushee ibsiti. Hanga kutaa kudhan geessutti duraamee keessa ka turte yoo ta'u ennaa kana mara kubbaa miillaan taphachaa turee jetti. Kontiraata ishee jalqabaa garee kubbaa miillaa beekamaa kan naannoo kibba Itoophiyaa hawaasaa kanamaa waliin mallatteessu ishee Loozaan ibsiteetti. Attamiin gara kubbaa miillaatti akka seente akkasiin ibsu eegalti. Durbi kubbaa miillaa taphachuun beekamaa miti. Kanneen taphatan jiru garuu hagas fudhataman qabu. Dhugaa dubbachuuf umriin itti jalqabeyyuun beeku tarii 5-7 ta'uu danda'a. Hamma nuuf beekutti ganda keenya dirree leellisoo jedhamutu jira achittin of arge. Kan dhiibbaan irratti qabaates dirree sana jedhee ni yaada. Sababiinsaas fuullee mana keenyaa jira isa akkan tapha kubbaa miillaatti seenuuf dhiibbaa ka qabaate jette. Liigiiwwan biyya keessa jiran irratti haalli taphachuu keetii attamiin dhufe gaaffii jedhuuf Loozaan ennaa deebistu.
እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ባስቀመጠው ግዳጅ መሰረት ሁሉም ክለቦች
ፌዴሬሽኑን ኩባ ሚላ ድርቀማ ካይን ክለቢውን ማርትኑ ገማ ኢራን ከጅራን ክለቢ ዱበርቶታ አቡ ቀቡ ዋንጀሩን ገረይ ማርትኑ ሁንዴ ሳቱሬ ሳምቦድ ሐዋሳ ከነማልስ ሃሉ መሰናን ዋን ሁንዴ ሴፍ ጆሌነች ጅራን ገረ ክለብቻ አከሰይኑ ጋፋታ ቱሬ አን ሐዋሳ ከነማ ሴኑ ፈንሙርቴስ ሰናይጋ ኡጉሙ ኩባ ሚላ አካታን እትጀልቀበ ጀቴ ሳምቦድ ደደቢቲን እንደሜ ወጎተ አፍሪፍ ተበጠ ከጀት ሎዛን አዳማ ዳፍ ጀጃ ባንኪ ደደላፍሞ ወጋሰ ዲፎለካ ዳፍ ተበጠ ራጀት ዋሚቺ ገሬ ቢዮለሳ ስርናን ከነገ ይገሩ አከለኮስ ኢትዮጵያ በረኩመላ ማፍሻንት ይጀት ሎዛን ጫራና አሜሪካ ድፉዎ ገረገሬ ዲሲ ፓወር ጀደምት አተምቲነ ከመከምት ለይና ዱበት የሮማር አብጁንኮ ጉዳቱሬ ኢትዮጵያ ዳ አላባኒ ተበጭዑዳን ኢጆሌ ከብሮንስ ጫራ ከነ አከ አርገተን ጎጩፍ አከሱመስ ባኒ ተበጭዑን አከደንዳም የሮመር ነን ኢመንቱሬ ጀት
ሲውድን ነበርኩኝ ከዛ በኋላ ተመለሱ ማልታም ነበርኩኝ ከዛ በኋላ ተመለሱ ግን በነዛ ሁሉ መንገዶች ውስጥ
ስዊድኒን ቱሬ ነንዴቤ ማልታስ ቱሬ ነንዴቤ ገሩ እና ሰነመር ነሞተ ዱብሱ በከቡኦ ተዱብሱ ጫራ ወንጅራን በርባዱን አምኒን ቱሬ ሰነጎቻቱ መንጅሩ ህሪያ ፍጹም ጀረሙን ቀበን ቱሬ እና ዱበኑ በአሜሪካ ካንጅሩ መዝሙር ዳዊት መኩሪያ ከጀራም ካንተበጥቶ ኩባ ሚላ ቆጴሱፍ ኤም ፊፋ ቀብ ለንጅሳ ወሊን ወላገር ሲሴ ኢሳወሊን ማርያኔ ጨራንቹን ጀልቀበ ካንዱፈ ካራ ፌዴሬሽኒ ኩባ ሚላ አሜሪካ ካባ ኤስፈኔ ቲንቱሬ ኢሳወሊን ጀጃፍ ዱበኔ ሳምቦድ ተበጥቶኒ ገሬ ተኮት መከሙፍ ሻካለ ሳኒ አከ አገር ሲሰን ገሬሌን እና ኢፈታሰሰን ሃልና ምጄሴ ባከ ሳዲ ማያሚ ኦርላንዶፍ ኒውዮርክፍ ሃረናሚጄ ሲጀት ከነን ከነተነ ገልሜሲሴ ህርማዴ ደንዴቲ አን አገርሲሲ ጋሪ ቱሬ ከጀት ሎዛን ሳምቦድ ጀልቀባ ከነን ትርማዴ ገሬ ቨርጂኒያ ማራውደርስ ጀደሙ ሙጠነኮ አከነ አገርሲሱፍ ጫራና ከነኝ ገሬንሱንስ ነሲማቴ ገሬ ከናፍ የሮቦና ድርጎሚ ቱሬ ድርጎሚ ሰናንስ ተቆተ ኩዳን ተበደይ ጎሊ ኩዳን ኢንገልሽ ወገኖኒ ገሬ ዮሐን ኮቺዋን ገሬ ዲሲ ፓወር ለ ድርጎሚ ከነረተን አርገን ጀተ ካናሊስ ለንጅስቱ ከኛ ካን ገሬ ቨርጂኒያ ማራውደርስ ጀንጀራምቱ ጀራተነ ዲሲቲ ዱበርቶኒ አፍሮ ፍላታምነ አችከ ሰላማን ከኝ ገሬ ዲሲ ፓወሪፍ ኑ ፍላታን ጀተ ኢሳኒስ ደንዴቲኮ ኢርገ ኢላለኒ ቦደ ገሬ ከነት አከመከሙ ተኤ ጉዮታ አፍሮ ዱራለ ገሬ ከነወሊን እና ኮንትራታ መለተይስቱ ገመቹ ጉዳነት ደጋመየ ጀተ ኮንትራት ወጎተ ለማ መለተይሱ ሸዱበቲ ህሪዮታ ኮቲን እናን በየቱር ኢትዮጵያት ዱበርቲ ኦጉማ ከናን ተባከነ ከሰትርማቱ ሰጀልቀባንታ አጀቻንቱሬ enyu hin amanan turani jetti angaru abju ko ture wantef yeromaran dubbadda waqayyo nagargaris nangalate fadda jette battala sanatti kasammu ko tidufe klabi magada galma motumma america bakkabu kesa tabachuf carrar gaddera klabi kanaf tabachu ko qofa utontan ethiopia bakkabu ugo tigamadera jechudan loza barra gafif debi wahida ken asma mauka sawalin geggesiten ipsitetti garamata dret tanutten naceenummo
kitannan dubartota somalia kezat midanni dubartota afshamarran ran gaajiruf tokkumma motumotas shakala midda taqabsisu kanad absisudaf tattafinni godu akkasumas qabsaun mirga hawasumma af dubartota shakala kana akkamittin absisu kadandaan marisan hawasawlin geggesu jalqaban rat fullefata mata dure kabronummo biyet dalatan raka ani biyya kabira keessat baruudhaaf maatin biyya Eeshiyaa irraa dhufan haala akkamii keessa akka isaan darban irratti kafuulleffatudha. Jalqaba kan shaakala kittaannaa Somaaliyaatti dabarra. Addunyaa irratti gochi kittaannaa yookaan dhandhaqabaa dubartootaa dhaabuuf carraaqqiin godhamus duudhaan miidhaa geessisu kun jireenyaaf fayyaa dubartootaaf shamarran miliyoonaan lakkaa'aman Somaaliyaa keessaarratti dhiibbaa uumuu itti fufee jira. Najiib Ahmed magaalaa Maqdisho irraa akka gabaasetti shamarreen waggaa 17 maatiishee waliin mooraa namoonni biyya ofii keessatti qe'eerraa buqqaan kan magaalaa Maqdisho keessa jiraatti. Miidhamtuu kittaannaa ta'uushee dubbatti. Shaakalli kun jaarmiyaa fayyaa addunyaatiin shaakala aadaa miidhaa dhaqqabsiisu kan qaama saalaa dubartootaa sababa rakkoo fayyummaaf utuu hin taane akka irraa muramu taasisu jechuun moggaase. Erga kittaanamtee booda waggaa ishee 12 dhukkubbii itti fufiinsa qabu rakkoo fayyummaaf miiraan miidhamtee jirti. Dhimma dubbachuuf dhorkamaa ta'e kana yoo dubbatte deebii ishee eeggatu waan hubatteef maqaa ishee dhoksuudhaan VOA waliin haasa'u filatte.
I went through a lot of pain, lost a lot of blood because of excessive bleeding and suffered from recurring infections, which still gives me nightmares. I hope my sisters will not undergo the pain I went through.
Dhukkubbii hedduu keessan darbe dhiiga baay'eetu na dhangala'e sababan garmalee dhiigeef infekshinii irra deddeebi'ee dhufuufan saaxilame. Kunis ammallee abjuu halkanii ta'e natti mul'ataa jette. Kittaannaa yookaan dhandhaqabaan Somaaliyaa keessatti kan itti fufeef sababaan shamarraniif dubartoonni hin kittaanamne saal quunnamtii raawwatu xuraa'oof kan hin barbaadamne ta'uu ka jedhu amantii waliigalaarraa kan ka'eedha. Tokkummaan mootummootaa shamarraniif dubartoonni Somaaliyaa umriin isaanii waggaa 15 hanga 49 ta'an 100 harka 98 kanneen ta'an kittaannaa bifa tokkoof saaxilamaniiru jedha. Aadaadhaan oguma deessisuu irratti ka bubba'an deesiftuu ka ta'an Shamsaa Alii Mohaammed waggaa 20 olii kittaannaa raawwataniiru. Amma garuu dubartoonni hedduun gocha kana akka dhaabaniif kanneen qabsaa'an keessaa tokko yoo ta'an gocha kana dhandhaqabaa jechuun waamu. Ejensiin tokkummaa mootummootaa kan UNFPA jedhamu garuu jecha kana akka hin fayyadamne kan jajjabeessu yoo ta'u dhandhaqabaan dubartootaa mirga namoomaa sarbuuf adeemsa dhandhaqabaa dhiiraarraa baay'ee adda ta'uusaa hubachiiseera.
We used to circumcise a lot of girls.
Durani shamarran baay'ee dhaqna qabna turre. Garuu amma erga Ifra Foundationiin nu leenjisee asitti gocha kana dhaamneerra. Amma kittaannaan dubartootaaf shamarran waan miidhuuf hubannoo uumnaa hedduun isaaniis sababa gocha miidhaa geessisu kanaan yeroo da'umsaa rakkachaa jiru jedhan. Dhaabbati Ifra Foundation jedhamu bu'aadhaaf kan hin hojjenne yoo ta'u Somaaliyaa keessatti kittaannaa dhaabuudhaaf hojjetaa jira. Bu'uursituuf qabsooftuun dhimma hawaasummaa lammii Ayirlaand hidda dhalata Somaaliyaa Ifra Ahmed hirmaannaan dhaabbata isaanii namoonni dhibbaan lakkaa'aman kittaannaa dubartii bifa kamiinuu akka hin raawwanne amansiisee jira jedhu. Gara mata dureetti haala naaceen immoo namoonni innaa waa'ee kutaa Teeksaas yaadan waa'ee tiksee loonii gonfoo guddaaf bootti kaayyatanii yaadu. Garuu Teeksaas waa'ee dhiirota boottii dheeraa kaa'atanii qofaa miti. Qorannaan akka mul'isutti magaalaa guddoon kutaa kanaa Hiyuustan kan namoonni bakka adda addaa irraa dhufaniif aada adda adda qaban keessa jiraatanidha. Eemisat Sadif Matinshee magaala si ajaa'ibsiise urgaala osiif kaaba baha Thailand gara Houston, Texasitti fidaniiru. Namni hundi warra Texas akka warra loon tiksuuf loon horsiisutti akka yaadannan beeka. Anis sanan yaadan ture jette. Kan Philadelphia, Pennsylvaniaatti dhalatte Saatsaadiin Houstoniin magaalaa godaantotaa ta'uu hubatte. Saatsaadiif obboleessi ishee mana nyaataa haadha isaanii kan Choomsii Saayisaan kan nyaata Laa'osiif naannoo isaan kaaba baha Thailand iddoowwan isheen itti guddatte irraa adda ta'e geggeessuu gargaaru. Ennaa waraana Veetnaam hanga bara 1979 Laa'os keessa jiraanne dhumarratti gara Taayilaanditti galle jedhan. Sana booda abbaa warraa isaanii waliin gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanan maal akkatti dhaga'amillee akkasiin ibsu Choomsiin.
Oh my God, I have no idea. It's going to different war, different country, different life. It's like you have to.
Yaa waaqa koo, waan an beeku tokkollee hin qabu. Addunyaa adda addaa, biyya adda addaa, jireenya addaati. Akka jireenya irra deebitee jalqabuuti. Tarii ruuzii nyaatan hin qaban ta'a. Yaa waaqa, ruuzii koo of duukaa fudhachuun qaba yookaan waanuma akkasii beektaa waanuma bilcheeffatan wayii jedheen yaadee ture jedhan. Saayisaan kutaalee Yuunaayitid Isteetsi muraasa keessa erga jiraatanii booda gara Hiyuustan bakka nyaanni Eeshiyaa baay'inaan argamutti galan. Namoonni as jiraatan tokko tokko nyaanni magaalattii garaa garaa kan nama hawatu isa guddaadha jedhu. Biraa waan godaantota gara Hiyuustanitti hawatu jireenyi salphaa ta'uusaaf dalagaaleen adda addaa damee enerjii qabee hanga oguma fayyaatti jiraachuu isaati. Saayisaan akka jedhanitti magaalattiin erga bara 1985 isaan achitti galanii qabee hedduu jijjiiramteetti.
Only we have like a two tempo, that time Thai tempo and Lao tempo and not to.
Yeroo sana mana sagadaa lama qofaa qabna turre. Mana sagadaa Thaayiif kan Lao filannoon hedduun hin jiru. Amma hedduu qabna jedhan. Saayisaan akkuma godaantota hedduu deeggarsa maatii irraa argataniin mana nyaataa banatan. Ilmi isaanii Alan Ortiz nyaati haati isaa bilcheessan yaadannoo ijoollummaa isaa akka ta'e dubbata.
She would feed me sticky rice, Laos food. Her love language was to food.
Amma nama nyaata maatii manatti bilchaatee nyaachuu fedhe kamiyyuu ni nyaachisti. Kunis dabaree firoota kibba baha Eeshiyaa jiran gargaaruuti. Maatii waliin mana nyaataa geggeessuun yeroo mara salphaa miti. Garuu bahiinsa gaariidha jedhu. Dhumarratti walii walii keenyaaf jaalala qabnu mul'isna. Beektaa ishee waliin malee bakka biraatii hin hojjennu. Sababiin isaas itti gammannaa jette. Magaalattiidhaaf nyaataaf aadaa adda addaa dabaluun nama gammachiisaa jedhu jiraattonni magaalaa Hiyuustan Eemii Saatsaadii. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti an tuujubee horaati.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tofkaadu Mordaati.
Hayyee yeroo nammaar yeroo bacaqii gannaa keessaa ba'anii gara booqaa birraatti ce'anuudha. Shamarranii fi dargaggeeyyiin bakka adda addaatti barii birraa faarfatu, uumaa galateeffatu. Sirbii Shimallis Abbaabbuutii fi Abarraa Bagiisii waanuma kana faarfata. Waliin haqaqasnu. fagorra no wama folini enyumma ke sinbo na yomiyu himatte makake yani dinku damadamu
Gatina susu tiki miawa tati sore kelbi asier gunawa jawanji bambekne chalala namote janate singufu yaitu ke nagote Senti va tu fakata Ija nami la ke yo nargu Go to money o marani tata Enda madamu ati Enda madamu Enda madamu ana Enda madamu Enda madamu ati Namundo se argo se hawa junto sin madalo kanku ema bafakatu for my teacher ko kansa bafiratu horti kushanga fa ngada idare orom techa bona Senti va tu fakata Ija nami la ke yo nargu Go to money o marani tata Enda madamu ati Enda madamu Enda madamu
Karodo fayirtan sagale America saganta fano romoti serbiti anu kani Johannesi fallakati karadokko jeda serbikuni waltajira kanwara bame garu qashtida
Who's up?
Walisa Elemo Ali ilma Diredowati kanaf Diredowa jallata Diredowa farsa farsu isati nalattisi muzika nisasi ajaib walin hacakasmine Dr. Tokenya kopin nan naman na muzika sagale Amerika saganta afan oromo rasni darbum kan harra kanuma rawata kopi kenya tanuna molit de minuti bakajir tanuti fayata asinin jenna nagatibula
America sagantana fano romo galgala kesa sa alama folakka jil qabe hanga sa sadid sambata afdilbat satellite dan saganta dabars kanarra asirratrawota kanisin kesu messe antu jube horati qoppi borino litdebina nagatbula